gudoomiyaha xiriirka isboortiga ee degmada Xudur oo ku hadlayay afka ururka isboortiska gobolka Bokool ayaa gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadceliyay dib u dhiska iyo dayactirka uu ku sameeyey albaabada garoonka Waaberi Stadium oo hore u burburay islamarkaana muddo dheer aan la isticmaalin burburka awgiis. Gudoomiyaha waxa uu muujiyey dareen murugo leh isagoo sheegay inay ceeb ku tahay siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaana gobolka Bokool, in garoonka Dr. Waaberi Stadium sanadkii 2025 uu weli rog la'aan yahay, inkasta oo yahay midka ugu weyn ee degmada. Waliba isagoo ku baaqay in la dhammaystiro rooga iyo waliba qalabka kale si ay dhalinyaradu u helaan meel ay si habsami leh ugu ciyaaraan.
Ururka kubadda cagta gobolka Bokool wali kuma hadnagahayana baahooyinkii kuma tahay baahooyinkii badanaay garoonka Dr. Waaberi Stadium degmada Xudur baahooyinkii badanaay qabi qayb kumada inina daboolay gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheed Agmadoobe oo ah in ganjeeladii qortii ciid dhibaato badan ee ku muuqatay oo ganjeelo tayo leh aan hayna ciid dhabana ee dhibaataysanay garoonkana ciid dayacnay noo bedelay irida macquul ah oo ciid macquul ah in suubi ciid aan kuma hadnagaana gudoomiyaha baarlamaanka walow baahooyinkii inki weynay oo ah garoonka in roog la saaro dhamaanayn qof kastana walaa isu qoobada yaraadeen badanaadeen ciid aan kuma hadnagay gudoomiyaha wali kale ku sii codsadaane maadaama iridoogina adanayn suubadii wali kale koo codsadaan in garoonka baahiyaajay iidan badanyin in walkastoo aad garoonkan sida oo sidii rooglan saara mise walaay kale lagu qabado koor in aad garabnoosiida wali kale falayantun gudaray wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee federaalka Soomaaliya walaysan lana keliya meelo isan roogdan keliya mas-uul man ihiidin khaasatan gobole Soomaaliya dhan yaa mas-uuliyiin siin ku saaran hadda Koonfur Galbeed khaasatan gobolka Bokool degmada Xudur garoonka ka taala garoon oo ay runtii anka baahan u garab dhaqaaq badan ay idan ku jira dhalinyaro badan oo meel raay ku xooyin iyo seere seri bi iyo walkasto binoon lagu fadaa football lagu fadaa ayaa laga qoobadahay wali idan gelinna taageeral idan far badan oo kumanaan ay keerin in garoonka si sidii roog la ka saaray fadhiyo garabniin ku siyaan iyo oo meel raay shada iska ladaayeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaradda iyo iska ladaayeen kaliya wasaaradda meelo iyo ruugda kaliya mas-uul ma ku ay wali mas-uul ku eeta wadanka dhanka mas-uul ku eeta
dhanka kale wakiilka gudoomiyaha baarlamaanka Cabdullaahi Nuur iyo xafiiska xiriirka kubadda cagta ayaa ku wareejiyay hooshii uu isaga gacanta ku hayay irida dhisidda iyo rakibidda albaabka garoonka wakiilka ayaa sheegay in taladan ay qayb ka tahay dadaallada lagu horumarinayo kaabayaalka ciyaaraha ee gobolka
geegmeerowna xafiiska sportska degmada Xudur uno aan roogna intuun wareejina bareelkan gacanta may ka haynayn dhismaha lamada albaab ay weyn isbartiimada aana soo dhalinyarada noo codsadeen intii codsi uun jeedina gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe intii dayactir uusan suubi dayactirkiina walaha ku jawaabi waana wal suubi dhalinyaradan iidan kuma hadnaqaan run ahaantii dayactirka noocan ah yaa isbartiimada may ku caawi doonteen dhiniga amniga maadaama xilligii hore albaabada dayacnaayeen ee walkasta isku galaayeen hamiinkii iyo geeba hata meel yaraaya ilaahay maade isbartiimada sifeele albaabadii la dayactiray wal adkaay marka waan wal iska hadlayay kor.